Deuteronomy 30 verse 1. Kuyakuthi lapho zonke lezi zinto sezikwehlele isibusiso nesiqalekiso engizibekile phambi kwakho uzindle ngazo enhlizweni yakho phakathi kwezizwe lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekugxoshele khona. Verse 2. Ubuyele kuJehova uNkulunkulu wakho ulalele izilakhe njengakho konke engikuyale ngakho namuhla wena nabantwana bakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Verse 3. Khona uJehova uNkulunkulu wakho yakubuyisa ukuthunjwa kwakho akuhawukele abuya kubuthe ezizweni zonke lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekuhlakazele khona. Verse 4. Uma ekhona oxoshelwe nasekugcineni kwezulu uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubutha khona akulande khona. Verse 5. uJehova uNkulunkulu wakho akungenise ezweni oyihlo abadlayo ulihle uyakukwenzela ukuhla kwandisa ngaphezu kwawoyihlo. Verse 6. uJehova uNkulunkulu wakho uyakusoka inhliziyo yakho nenhliziyo yenzalo yakho ukumthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho ukuba uphile. Verse 7. uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzibeka zonke leziqalekiso phezu kwezitha zakho naphezu kwabakuzondayo ababekuzingela. Verse 8. uyakubuya ulalele izwi likaJehova uyenze yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. Verse 9. uJehova uNkulunkulu wakho uyakukwandisa emsebenzini yonke esandla sakho nasenzalweni yesisu sakho nasenzalweni yezinkomo zakho nasezithelweni zomhlabathi wakho kube kuhle ngokuba uJehova uyakubuya athokoze ngawo ukuba kube kuhle njengokuthokoza kwakhe ngawoyihlo. Verse 10. uma ulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe ezilotshwe kulencwadi yomthetho uma ubuyela kuJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Verse 11. ngokuba lo myalo engikuyala ngawo namuhla awulikhuni kuwe awukude. Verse 12. awusezulwini ukuba uthi ngubani uyakusikhuphukela ezulwini asilethele wona siwuzwe siwenze na. Verse 13. futhi awupheshaya kolwandle ukuba uthi ngubani uyakusiwelela ulwandle asilethele wona siwuzwe siwenze na. Verse 14. cha, izwi liseduze kakhulu nawe lisemlonyeni wakho nasenhlizweni yakho ukuba ulenze. Verse 15. bheka, ngibeke namuhla phambi kwakho ukuphila nokuhle ukufa nokubi. Verse 16. ngokuyala namuhla ukuba umthande uJehova uNkulunkulu wakho uhambe ngezindlela zakhe ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe nezahlulelo zakhe ukuze uphile wande uJehova uNkulunkulu wakho akubusise ezweni ongena kulo kulidla. Verse 17. kepha uma inhliziyo yakho iphenduka ukuze ungezwa kepha uyengwe ukhuleke kwabanye uNkulunkulu ubakhonze. Verse 18. ngiyawunimemeza namuhla ukuthi niyakubhubha nokubhubha aniyukuzandisa izinsuku zenu ezweni eniwela iJordani ukuba ningene kulo kulidla. Verse 19. ngifakazisa namuhla izulu nomhlaba ngani ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa isibusiso nesiqalekiso ngalokho khethani ukuphila ukuba niphile wena nenzalo yakho. Verse 20. ukuba umthande uJehova uNkulunkulu wakho ulalele izilakhe unamathele kuye ngokuba lokho kungukuphila kwakho nobude bezinsuku zakho ukuze uhlale ezweni uJehova alifungela oyihlo o-Abrahama no-Isaka noJakobe ukubanika lona.